Japanisha, wechatisha, Japanisha underwater we safisha, Japanisha, wakilisha, wechatisha chini ya maji we safifisha, Japanisha, wechatisha, Japanisha underwater we safisha, Japanisha, wakilisha, wechatisha chini ya maji we safifisha.
Sino bombo wenu kumi na miyard, you are sumita major, one retired, sema dem in the street. Them bad, some of them in a de ghetto, some say they mad. You say you're mad, pick that, are you run? Are you no bad if you don't have a gun? Uptown, downtown, we are run. Legion of beat, legion of team done.
Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha, chinga maji, we safifisha. Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha, chinga maji, we safifisha.
Kime come through, we wakisha. Kime enda chain, basi bro, we pitisha. Mafade wa shati, wakade tumeivisha. Na kamuna maneno basi, utanipisha. Na piga chumbili, mapesa na wakilisha. Kama unaka, come take arakisha. Upate mikisidi ni mamushi kwa dirisha. Yani kibisho, hakuna kubahatisha.
Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji, we safifisha. Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji, we safifisha.
Kali ilmi ya derili kali ila. Musically fita ya na isa kila. Vibe so sweet it taffy taste like vanilla. Puff that spliff if you think I'm a peddler. Move on the beat fire burn with the rizla. No this, no room for your bagla. On target dito nyanya mini sniper. Party na ma stripper walking blind na watepa.
Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji we safifisha. Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji we safifisha.
Masuja, ndani ya legion. A-town, the river and the region. Mary Jane favorite my opinion. Ganja, ganja, meditation. Legalization, medication. Hizi pombe zitaua in nation. Zita destroy e-generation. Bado tu tunakemea tu abortion.
Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji, we safifisha. Japanisha, we chatisha. Japanisha underwater, we safisha. Japanisha, wakilisha. We chatisha chini ya maji, we safifisha.
Mikey, Mikey, wewe. The Legion, Japanisha, wewe. Japanisha.